M Beats.
Yeah. K-Cos.
Generation Music.
Vela. Yeah. Manga tu sekindi ne wababa bankwala ni kuchosa no itiaya. Nisunge umvele pain ku brain uzale kogani za laka. Nikamba chemushe nikalipotia kapamulilo manga ni shaka. Chenjela no to days a Sunday zinzaka kolonga musaka. Kosa zone nangana kusalula ngabali kupikene kwa kusalula. Nalisamba mbone katutute tumarapa kutulia ngatutuke. Nilimonga city 4 count chemole HIV ni mafunda. Lower than tuzale ni mafokesa bode ni matenda. Yanga matuzi ni hard wa mazivo wa makenika na makapendia. Nizipendela feature so bright not even siminga ni makapendia. Mama uze talinga sampa the great all over former mayor. Chizaka Jakapo nice footy mundu wanga no mea last.
Wayen tu duala crew ya bakuru wa du on play man. Yeah. Walenje bat ati Fima rap tapaba neko fituwada. Na ene mchikona ni nku ya nje wada. Ati kuchifubu tapali uka chitikapo. Nomba son tu wa chitefo na chitapo. Patituna ya kutila palusaka. Nirapu ya nchitefi matefu monsaka. Bifu not sana, pera kwa masaka. Umbi ine chance kumu pera kwa masaka. Tamba, we just went premium brother. I'm so NDA wa lakta premium plaza. Scorpion tattoo, say you got the Mark 2. Which school, those are those in me ya muraza. Kairo
Sanjay. God bless Vela. Yo, ma vesi fulo manga nipusa. Apa sinza funsa munivuti seva matusa. Nati sumza pusa. King tara kwe mwe mure folk piana wisa. I'm not even going around dishi na nisanje. I'm a king ni wake up so I'm a win and wewe loser. I'm sick pa filimba kwa tilimbi slap diesel. Clowni ya miche palete ni kunoti fuale. Guys fitted on me not imwe. Awa ndema champagne mwevo junta kwa ti life ya mishupa. OS just that I mean umtendele wa mishupa. Johnson GP kama by sky that's what I was born for. OJ cash mumila mbona champion.
Yo, kebi kebi dabu stand up. Nifaka intro wali young cheese keep it up. Na babati baka manomo njipaye kwa bapepa. Mweni chose la mavesi ndechi la badi ya bapepa. Sinise kesa nikutie la kalipa opepa. Natenga pen kwa salacha.